Jay Malay
with Ono uniki, tarisiki, watambula tuleka pena tuliwiki. Si wachalo, taina malo, atambula lumia wakuwa simayo. Ine show iti, shide do iti, hoburunji pumwete mbye kusati. Wakadati, pepa dati, ono chila vikateje boncha gati.
Wakadati, shodati, dududati, nyanyeza mubati. Wakadati, shodati, dududati, nyanyeza mubati. Ono malaika, halina waka. Ono malaika, halina waka. Ono malaika, halina waka. Ono malaika, halina waka.
Mabati, wakola choma ni kukuweko vikashi. Obude webuli totunula kuwachi. Oh, omwana nyenye zanyo maikachi. Moto sipoti ya tukanga bugati. Lucky enough, oline kocha gati. Chirunjo limupale, sisi gati. Wakola choma ni tenye kukamba wati. Chikute nyoba niga bache kama sati. Omwana jazi na chokata liko sweti. Wenzina nawe ze spirit kureti. Mama mia, shake kutibati.
Hazimani, read my full logo. When you walk, kuoneka mkwe loko. Joko, baby I cannot talk. For your love, kuzengwila wachi woko. Step on the floor, kutukone mu enguriko. Rough boy, ema jagala kuwako. Talk na ubi, wale tinkuweko. I'm the minister, kariba peko.
Wakadati, shodati, dududati, nyengeza mubati. Wakadati, shodati, dududati, nyengeza mubati.
Moment that I saw, my heart went sour. Nalinga Bruno K, kono mwana nze na tawa. Na yaga la mugambe kone ina tukulawa. Choka ino way again, dewa mugamba kuna tawa. Ashide spoilers, speedless, takubi wanga komi. Every time she passes band, they come on the loco. Mbulo kuwa binok, every time galine franco. Mulaba nga malaika, kono shami sila.
Today.
999.
Like
a
walker.
Like a